mwaramutse neza dususuruke dusenge imana Jean de Dieu yanditse ati ndasaba indirimbo umunsi amaso yanjye azaremba mwami uzambonekere uwo musaraba wikoreye niwo umpesha agakiza ishimishe Bernard Umuhoza na Diane batuye Kigali dusengima ubundi iyi ndirimbo yitwa tugumane ni ya chorale Hosiana yitorero ADPR Nyarugenge I Kigali mu Rwanda
Mwami Yesu burinde.
Unyandike mukitabo wangi, sema bachira nusi. Ichimenyezo chumuka wawe, wachimaye wiwate. Icho chimenyesha kondu wawe, na ukaburu.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ndayishimiye Valerie aragira ati mwaramutse. Ndayishimiye we yego twaramutse nawe bite byawe rero. Nuko rero uti mu mpindirimbo ya Mbonyi Israel bita sinzibagirwa ngiyi rwose. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane nabawe.
Yitwa Imana Jean de Dieu, mu rugo ni muhanga mu majyepfo ariko ubundi Kigali mu Rwanda. Noneho ndasuhuza papa witwa Ribambere ari suri muhanga na mama witwa Tuyikuze Zabera na tante wanjye witwa Mukankusi Rufunsina n'umushore wanjye witwa Nita n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abatora indirimbo yitwa Cyuzuzo ya Rugamba Sipiriyani.
Turagushimiye cyane pe Uwima, urakoze.
Namwe murakoze.
Ko wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mbewe n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa cyo vuze impundu zihogoza nahise mbaduka ngenda nseka ngo nyamasonga muvukana ngo tuze tukurure tunonge rwukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo bana muvindi mwe bacinya kadiho bongeza mukuru wabo warahiga ngo azajya kwiga gutera azajya guhimba imivugo wina Cyuzuzo nuko wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mberewe n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa cyo vuze impundu zihogoza nahise mbaduka ngenda nseka ngo nyamasonga muvukana ngo tuze tukure tunonge rwukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo abatoya nabo bari mu muhungu byemero bahize bose bakura bavuze impundu wanyaranya bakorera bose binikiza batugovutse Cyuzuzo zawo rucyuri rw'ibirori wina Cyuzuzo nuko wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mberewe n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa cyo vuze impundu zihogoza nahise mbaduka ngenda nseka ngo nyamasonga muvukana ngo tuze tukure tunonge rwukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo kundo gunyo tete janza kujana hiri kwa nyogo senya kumoreza jana hiri mbanjini agute ragu simbeza suizu menye kwa uvuka wanyuzwe kubuchi dusanga Cyuzuzo wina Cyuzuzo nuko wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mberewe n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa cyo vuze impundu zihogoza nahise mbaduka ngenda nseka ngo nyamasonga muvukana ngo tuze tukure tunonge rwukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo yewe munde mvuge ko nshima umubyeyi ukumpaya bana be mwese mwikamate mushoze nyeta mumize ajye ku nteko y'irorero uko tumukinira uwatunyuze kuko yakubyaye Cyuzuzo wino Cyuzuzo nuko wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mbere gatu mukoga chobuzi munduzi ogoza
nari semba dukanye danseka mwanya masonga muvukana botuze tukore tunagerwa ukimara kuvuka cyuzuzo uri kujya icyuzuzo Neva munde mbuge kwenshi zirungu mwibaruka Zajya mure umwenyura Numuru kondo buru jizo shire maga idu njita papa Mazengu mnyememe nisekere Neva unde shawi tempera Wina chuzuzo Nguruko wabute chuzuzo Jewe ya sanze mberewe Nuwa ivuraka ya jaseka Tiwi warutu mukonga Chobuzi munduzi ongozo Maise mbaduka jena seka Mwanya masomba mbukana Mbotuze tukore tunajergu chimbara kubuka chuzuzo Uri kujai chuzuzo Mwino juju mucho chiza tuvo nyetkiziwe Mwino vingezu veninye Zawo mukonga urujeru Wamundi mawe chuzuzo Wino chuzuzo Uruko wabuze chuzuzo Jewe ya sanze merewe Nuwa ivuraka ya jaseka Tiwi warutu mukoga Chobuzi munduzi ogoza Naise mbaduka njena seka Mwanya masonga mubukana Mbotuze tukure tunajergu chimara Kubuka chuzuzo Uri kujai chuzuzo
Ikiganiro dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 email radio@gmail.com mbarubukeye Jean Claude yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati turabashuhuje mbarubukeye we natwe turagushuhuje rwose urakomeye utindasaba indirimbo asimbonanga ya nyakwigendera Johnny Clegg afashijwe na groupe Savuka inshuti zanjye zose famiye n'abanyamakuru ba VOA by'umwihariko Thomas Kamirindi na Roger Muntu ukora mu kiganiro cya RM Show cyumvikana kuva saa yine y'ijoro kugera saa tanu y'ijoro ku isaha y'Kigali ibanezeze mbarubuke ndagushimiye cyane kandi ubutumwa bwawe ndabugeza kuri Roger rwose komera
La pe felicona la pekuna la wafela kuna
Victoria Mpenge
hasimbonanga tatiwe chuchi la pekuna la wafela kuna
new edit
hasimbonanga La pekuna, la wafela kuna.
How iti
hey wena nawe. So fika nini la siya kuna, la siya kuna.
Hasi bonanga.
Ijwi rya Amerika turasusuruka Facebook VOA Radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare utashye inshuti n'abagenzi ikindi kandi dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com mu biganiro umuziki dusoreze ku butumwa bwa mubasha nkwaya
nagira ngo nige nyine mubashe ngo yagamba tise abandi mu nkambi imahanga abantu nifuza gutashya nkambere ku kwibuka barundi bene bari kuri imahanga nyene ama nkacangenda nkacha njya mu gihugu cyacu cy'amavukiro atashya barundi bose bene wacu aho bari hose ate ntashya n'abanyarwanda bose baduhaye indaro abifuriza umugisha w'Imana
none se batuyihe ndirimbo mubasha nkwaya we
yari yose y'Imana ibanezere
mubasha nkwa urakoze
Dawakani murakoze cyane.
Mubasha nkwaya nguhaye indirimbo Nzambe na Bomoyi yamakoma igushimishe nabawe namwe nshuti mwese uko mungana. Ndabashimiye cyane rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Jiga for life. Nakachambula demina. Kakabisa na Yesu Masia. Mosifa zalite. Ndeko uchi libanda, okoti nandako na yo, fungo la Bible tanga, nine kumamina katina yangu. Jesus for life, kakayona biso biso na yo.
Zena ya ikulongu.